ebyo ebikuteganya biwe Yesu asobolera ddala okubyetikka
neyongedde okukitegeera omukwano gwa Yesu si gwa kupangapanga okwagala kuli agape okulumerera gwe gwamuweesayo obulamu bwaffe ku lulwo nange yandibaddani eyandifuusa otango naawona ebibi byaffe abononyi Yesu yamponya embeera y'ekibi sasanyulwa kuba nafuna emirembe anto omukwano gwa Yesu tegulinga gine gy'okunsi komwekwato ojja kufuna eddembe wekereza ntoyo Yesu zulensibuko ya byonna nibisasanyulwa kuba nafuna emirembe anto omukwano gwa Yesu tegulinga gine gy'okunsi komwekwato ojja kufuna eddembe
sonyiwe kuba tebamanyi bakola
bwe mbanze sandi bigumikiriza nimisasanyulwa kuba nafuna emirembe anto omukwano gwa Yesu tegulinga gine gy'okunsi komwekwato ojja kufuna eddembe wekereza ntoyo Yesu zulensibuko ya byonna sasanyulwa kuba nafuna emirembe anto omukwano gwa Yesu tegulinga gine gy'okunsi komwekwato ojja kufuna eddembe wekereza ntoyo Yesu zulensibuko ya byonna Yesu tegulinga gine gy'okunsi